Nani angedhani, hii life kuwa funny. Last year nikuwa ungwa rochu wa mflani. Jaba na dhembogi na madreams kama chwani. Akiwalae lazima wajue mini nani cheki sasa. Nina mafans kila mahali bata itoshi. Nitazidi saka mpaka irarue pochi. Na move kama Ruto hunikosi na kikosi. Skill na biza kili basi nite OG.
OG, if they didn't tell you I'm not holy. Kama umejamba si sorry. Ikizidi sana call the police. Chuma kilo tano mwite koli. Nimeshinda kesha nikisaka. Kila dopa sinisabi Osaka. Misiezi struggle nikitaka nishapata.
Sita sita ni wapi nilipita. First class ngware jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida unaswali uliza. Wakisita sita ni wapi nilipita. First class ngware jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida unaswali uliza. Uliza 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 ujibiwe. Uliza ujibiwe. Uliza 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 ujibiwe. Uliza 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 ujibiwe. Uliza 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 ujibiwe. Uliza ujibiwe.
Daily goal ni kuwe better than before. Daily goal ni ball bigger than before. First of my kind toka ghetto dago. Nana give thanks jujali open doors. Tell me who. Tell me who and where does it better. Nimebeba game simuite chiropractor. Sibagui dishi weleta. Kijiko haiko acrylic zitaibeba.
And I never ask no one for nothing. Missy chase mans, we na chase to ganji. Si joke, si cloud, si uchawi. Si vakosa kubebwa na fever kila mahali. And I'll tell you there's no one like me. These little girls know who I be. Tashangani lipenya wapi. Mpaka waleo minafuatanga tuwa zaita.
Ni wapi nilipita. First class ngware jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida unaswali uliza. Wakisita sita ni wapi nilipita. First class ngware jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida unaswali uliza. Uliza 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 ujibiwe. Uliza ujibiwe. Uliza 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 ujibiwe. Uliza 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 uliza. Uliza ujibiwe. Uliza 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 uliza. Uliza ujibiwe. Uliza ujibiwe.